See ya. Remix.
Usitoke kwa flow, baki na usigo, mnatia mayoyo, na dansi wapi ana shosho.
Mazi kila mali naenda wasu wana nitanga Femi, 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 jina ni Fena. Sema yo na, sema yo na. Oh, ya ni Fena, gitu iseme fiti. Baby, boo, I run the city. Sema ngwe iki come through, repeat it. Na kama how we feel, pewa kiti. Tangu siku za brigijo, siku hizi na tipito. Inamaka ukocho, ama kama umekaza makojo.
Tipita, usitoke kwa flow, kwa flow. Baki na usigo, usigo. Tipita, mnatia mayoyo, yoyo, yoyo. Na dansi wapi ana shosho.
Matipita,
na tipita,
oni matipita. Bigeza matipita,
olololo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Na tipita,
oni matipita. Bigeza matipita.
Ni Mr. CEO, nipate kwa bank ni na tipito. Achingiri chwa ni misi pigisho, do ya credo.
Watch your vitisho.
Mako, wanati na malele tu. Bado siwashi ni malenge tu. Tuko relevant na ni daily man. Wewe for 2 weeks kagi deri man.
Tipita, usitoke kwa flow.
Tipita,
baki na usigo.
Tipita,
mnatia mayoyo. Yo, na dansi wapi ana shosho.
Matipita,
na tipita.
Leo ni matipita. Bigeza matipita.
Olololo.
Matipi, tipi, 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 tipita.
Na tipita.
Leo ni matipita. Bigeza matipita.
Lelelele. Matipi, 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 matipita. Matipita.
Tipita,
tipita, tipita, tipita.